inhliziyo yami imutsatsa umongami yazukatele ukuzwami amafunda lokubedlala ngami wemaye 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 yazingawuthembisa thuba lokuqinisenile ngona utsangeke yangeke yazangeke yangeke adlale ngami umntano abuke sengami umntano Inhliziyo yami imutsatsa umongami yazukatele